It's your boy Fazili. Yeah, speed ya miguu kwata kwata pushin. Skizi na vuchapa tata 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 crazy beat. Weka spasi jayo, biti noga yo. Kianza kuitafuna na kimeza simikabe ko. Sound when I get the rap, you feel like hands in the air. Killing beats every time, winning black movement. Rhymes of the journey, motherfucker. Rhymes of the journey, yeah. I give attention to my things, I'll focus fresh. Yeah, idea rising for the face like a genesis. Ghost rider so fast I ride furious. Calabas my home when I travel like a gypsy. I pin a homie to the beaches, I'm sober in my mother when my country, but the people don't worry. No share no tears, mama, you my special, yes I got it. All the women won't cry cause I'm like a Bob Marley.
Do for the rap game, huh. Do for the rap game. Do for the rap game. Yeah. Do for the rap game, huh. Do for the rap game. Do for the rap game. Huh. Yeah. Yeah. Swagger on, swagger more. Fake MCs better tackle when I get the mic a floor. Nakoya kila viti kwa mdundo wa kisani. Natangaza njili ya hip kwenye hop na wala CD na B. Natangaza njili ya hip kwenye hop na wala CD na B. Zote loka loka more bro. It's just a poker like a piece them. Na mwaga flow kwenye mdundo kama kacha wa ghetto. Napenda ujuzi mziki kwa mana is very special. Nawakilisha jana leo na ntazidi hadi kesho. Msi wako kamili kasahihi wejadili. Nasambaza sana ujuzi kama laya wa stage. Na kusambaza mwili sana kila rika kila edo. Rezi na bandiko kila rika la rap game.
Do for the rap game, ha. Do for the rap game. Do for the rap game. Do for the rap game, huh. Do for the rap game. Do for the rap game.
Sahii na hii na chumu tu kila kona. Na sifa sina dumu tu bila boma. Na mbona wanitafuta kaka mbona. Wanasumu sina noma na wachoma kama kaya ama dumu nikapona. Ni malisti kama jona na washumu nyama choma kaswa umu na waoma. Ama ngumu kama dona wako suni sana mbona. Wako duni kapadona kapachino maradona. Weusi ni weupe wa latino na waona. Sipi mitindo upombozi kwenye lupe wanapona na waonya. Si makupe ni manyonyo ni matonya. Una rhyme ka unatafuna jojo. I'm like Archie kama ikupige blowjob. Wana viuno ni wakongo kimaisha ni wabongo. Hii ni rapture na shuka mesaya bila manjonjo.
Do for the rap game, ha. Do for the rap game. Do for the rap game. Do for the rap game, ha. Do for the rap game. Do for the rap game.
When I say I bring it, I ain't bring it drama. So if you wanna ring it, sound clear like Obama. Then I make the hits, even if I'm in a coma. I drop the hard sheets and facts like Nipe Wona. Simba kala simba, bobo njia kama Sudani. Yesusi mesha vimba na sila za bae buni. Kwenye booth ni metimba, na sina saraduki. I sit, na jaza mimba kwa kweli kwa mingistari. Kidume siwezi choka, mana mugu utao mpaji kwa kustari. Ndiyo nyooka na kaza kama mpiji. Ita 11 boka, sichangani na maji. Kitu mesha mopa, mixa kiroba chanyangi. Kishugi bongzo kama nata ni mpangala. Unaona zisha mzozo kwa kweli kwa zangu sela. Punch tani ni bunzo, freestyle kwangu ni sala. Bisha tafute chanzo kwa maneno mengi jela.
Do for the rap game, ha. Do for the rap game. Do for the rap game. Do for the rap game, ha. Do for the rap game. Do for the rap game.
Yeah.
Yeah. I'm really hustling. Get more cash. Three nigga kings, I'm so fresh. It's not a dream, motherfucker. Look at me. What he sees, Lily Cushy break a sheet. I got four nigga can't make me down. I got four nigga can't make me down. More money. New Bugatti, motherfucker. Samoro minare paki kukohoa, mi maneno natohoa, nina vina ni vikari, karatasi natrogoa. Mzuka biti ndo unanipa malaria, memsizi wengi feki kwenye biti ni maferi. Spiki hodi mi msafi kwenye kodi, mchafu wa maneno kwenye biti wasihogi. Toka mi narudi kaka mazi ndani ya pua, toka mi narudi kaka mazi ndani ya pua.
Do for the rap game, do for the rap game, do for the rap game, yeah. Do for the rap game, do for the rap game, do for the rap game.
Yeah. Hey, you are can't say nothing, who can't get started, who cause is important. Text kwenye rebus kasteneza kiwa congress, yeah. Naishi na my enemy, dela wish happiness. Conscious like kweli, kila rats na wapo kweli, yeah. Wagopi wanafiki, kapuzi na snacky, yeah. You been real friend, you been a fake friend, yeah. Aneni piga tough kwenye life, yeah. Wana mikono wana piga mbizi kwenye kila grave, yeah. Jebu waza hand sense mela desi, yeah. Pitia maandiko, funua kila safu, tagundua shasaliwa wafu. Kama corruption, ilipo pata opportunity, isha sambaha kwa community, bora kiyanga make unit, yeah.